upate zawadi. Zawadi yangu chatesa sana. Zawadi yangu. Zawadi yangu.
Zawadi ya kiyoyo zipalipo choto bariju.
Hivi ushapendwa, hivi ushapendwa. Manake nipende na pia napenda mkweli. Hivi ushapendwa, manake nikipenda waka napenda.
Seventh Music.
Zawadi kanipa Mungu sasa kwa nini nisipokee? Zawadi ya kiyoyo zipalipo joto baridi unipepe. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi unilete. Kitoka kazini uchovu mawazo nifanya ya
pote. Hivi ushapendwa, manake nikipenda waga napenda kweli. Uga wakutendwa, usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo nageka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Basi leo nageka na cheza na pendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe. Baby, kina chako cha mapenzi nishazama. Uzanisha ukitazama. Mini wakupeke mwengine apana. Wanosema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu.
Kwa niti taika wakali ndo mafisi wasisoke. Kulini kutuze sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu nikuganisha. Umenishika pabaya. Unachotaka mini sawa. Mananisha pagawa.
Jamani penzi letu limepopea. Nimepata wangu minapepea. Kita usina ringa nkitembea. Unavonipenda najichekea. Basi leo nadeka na cheza na pendwa na wewe.
Na wewe.
Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Basi leo nadeka na cheza na pendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe. Baby,
kakina chako cha mapenzi nishazama. Uzanisha ukitazama. Mini wakupeke mwengine apana. Wanosema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Mtoto anafanana na nani? Yana macho kama nyati ya muka. Mtoto anafanana na nani? Yana macho kama nyati ya muka. Atapenda ch- kushinda mababa yake ai ndo maswali najuliza tukichwani niliposikia na kupata nililia machozi ya furaha ingawa sikuwa redi kukupata sina budi sasa kuitwa mama ila usijali mama yako mchapa kazi sana baba yako ana roho safi sana wazazi wako wote maarufu sana baby wangu utatesa sana uwe jina kai 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 wewe uwe jina kai 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 wewe kai 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 yo yo 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 Tutula kumbe ya nini Mungu kuwe kushe na makaya Ata dunia iko geuke baby Sita kwenye solo Tuta kulinda we Baby sita kwenye solo Mama yako ni mchapa kazi sana Na baba yako ni narosa fisana Wasasi wako uje marufu sana Kai wewe utatesa sana Kanda
Kai
Jamani mimi na baby wangu Ni ukweli wangu si tunapendana sana Mimi na baby wangu Tuna time na sisi tunagombana sana Mwenzenu mimi na baby wangu Hatuko
Yeah, baby.
Kwako mimi sioni wala sisiki
kabisa, siwezi kuamilika. Nikupe nini my love?
Na Mungu kaumeshe mapenzi matamu so kifani. Mapenzi ya menikulia tia.
Na hisi raha nikiwa na we, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
pour moi. J'ai découvert qu'après la pluie les beaux moments. Des fois je fais semblant. Hey, yeah, yeah. Je fascine mes efforts. Au paradis tout au bord de mes sorts. Dirais-je parfait. Et bon j'ai prié pour mon avenir.
She better, she's not the type to sit around and lazy. All of the things that they said she wouldn't do, she did it times two just to prove that you could do it. Yeah, God damn, you're a precious diamond.
Anajua hadhi yake, tena anayo nidhamu. Ni mwenye bidii zake, hufanya kazi kwa hamu. Mwanamke mpambanaji, mwanamke hodari. Mwanamke anapenda kazi, mwanamke ni jasiri. I'm a superwoman, woman, woman, hey, I'm a superwoman, woman, woman, I'm a superwoman, woman, woman, hey, I'm a superwoman, woman, woman.
God's grace on your life. Take it away from you all. Una hivi tukichapa kazi, tukumbuke wale tupigania. Ona na nafasi tunapata kazi, na mado tunashika tha. Yeah, yeah. Kila siku jivike taji, acha pressure ziki kuzidi. Ona na there's nothing you can do. You're a superwoman.
I'm a superwoman. Woman, woman. Yeah, I'm a superwoman.
Woman. woman, you got love moto moto. Everything you do is from your soul. Even if your things go so wrong, Nita crying hard in Toronto. They can never come cause commotion. Got a little choose, there is no notion. It's a fire to see as I take control.
I'm a jewel of the tena anayo ni dhamu. Ni mwenye bidii zake, hufanya kazi kwa hamu. Mwanamke mpambanaji, mwanamke hodari, mwanamke anapenda kazi, mwanamke ni jasiri. I'm a superwoman, woman, woman, yeah. I'm a superwoman, woman, woman.
Everybody's fussing up.
Nobody's giving up on love. Everybody's fussing up. Nobody's giving up on love.
Ivi nilipenda, kume nilipenda mwenyewe. Yote nilifanya, mwishowe nikabaki mwenyewe. Things I did to fight for love. He said I wasn't the only one. Only promises he made day one. He still went ahead and broke my heart. I can't cry me a river, but my baby doesn't like when he's not the only one grinding. I can find me a nigga, but I'm scared I may not be the only woman.
Everybody's fussing up. Nobody's giving up on love. Everybody's fussing love. Nobody's giving up on love.
Chocho simba kume lioness, Mrs. Zuzu. Nadia ni toughest, hutani cheza kama kina Zaituni. Kutwa kujimwaya, mwanaume gani huyu hana haya. Daily analamba lips, anadondosa kisha anaomba lift.
Natamani ningejua, kuhuta nicheza ningekuwa. Nimebaki solo nisingeumia, kini mejifunza san kushua. Siku taki, taki, wendo wende mintabaki. Wendo kasi, Nadia zetu ni wapi basi.
Unajiona champe, wape, udawe jibambe, bambe. Unajitai, Champe, siwezi kuwa,
Attention,
attention. No more question, ni wetu sare tension. Legend super, call me land kwa jungle. Na joma stingo donze deep adishale.
Sini juzi lexa likombia hard.
Yeah, leave that alone, sezi tele za sonaro. Weni principal, hawa wengine makopi. Lexi baby, mapenzi kwako ni konki. Mr. Mess, Mr. Jezo, tanyo na daily kwa bloti. Kalab ni kesi, basi nifikishe koti.
Uchumi ni mbaya, saki stories za kushare.
Kwa hii chama, mami chua wendo chair. Minda kukwea, siku chochi hii ni mbea. Pale nyao, vile ulipito, liachatike akistare. Kwa
hiku liza, ukasema ni mapepeza, insta. Ukanituliza, ukanidanganya wewe ndo mista. Umeniaibisha, nitaficha sura wapi nauliza. Hii imeisha, kuliko uwe umechoma picha. You're a liar, liar, liar. Your pants on fire, fire, fire. Hata huna haya, haya, haya. Leo umepatikana. Unajiona champe, champe.
Boy kana nitanga babe, kana tamani kunipeleka gadate. Hata jana kali nipigia late. Hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga top. Anasema ananiona kama loto. Eti nkaribia taniongeza joto. Huruma na mwonea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege. Ndalegeza, akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Okonko,
legeza. Nikitoa pesa tutalegeza. Na dia mokami woku meniweza. Ebu bendova na ukamatemeza. Nadia unahaga, eh imeweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty, wao napenda. Na tuwa saa zingine misi naga pesa. Na kuambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wau hema sana. Kuja kwa bazen, nguvu za kukumanga. Na kuambia utascream usikike hadi na manga. Tuwa sina pesa lakini tuneza banja.
Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Amefukuzia na nitaga toto. Anasema ananiona kama loto. Eti nkaribia taniongeza jo. Huruma na mwonea juu itabaki toto.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Nikune,
nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka. Ndiyo naanza sasa. Utamoma haba ndio naleta mama.
Kama wili, inaswali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda pia wawili. Ama nikesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka. Kama kungata tangata utosheke. Na wana juju, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju. Pepeta, pepeta. Pepeta, nga, pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga, pepeta, 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 Willy.
Nikune, 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 kuza sexy paki baby hizi kitamina. Mwende home quarantine tupige kambina. Nino kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni hati. Utamu kizidi ni pesi gino. Nizidisha mauno ni ikate. Mbaka kisi gino niongeze na mikono. Onja na vea kibaya.
pepeta na pepeta pepeta sakata Nadia
pepeta 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 na pepeta 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 Willie
nikune 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 nikune
unaponigusa shingo mindo basi hiyo mikogo showbiz unaongea tukutane kati kwenye party mini wata veta so ambea kama upepo pepea nakupana moyo mama tambana mini shaku zoea staki mtu wakikungolea call me sheri I like you baby my sweetie baby so ni mina we tukiacha manono na nyote kinanga nipende mi wako lopacha kwenye penzi lako mimi shaza call me sheri I like you baby my sweetie baby
umesha penda moyo wako sipanuke kamwe sitaki penzi la ucho wako nimekwama sipigi break njoo tucheze kwa biti ya Alexi it's a wedding day tukate keki yeah. Uwimbo ni wa wapenda nao washa redio muangalie kisha mwimbie if you got somebody yeah, tell them you love them if you love somebody yeah, tell them you need them me baby call me sherry I like you baby my sweetie baby call me sherry I like you baby my sweetie baby haya mapenzi kama bahari nazama acha yanipige nimesha kwa mapenzi la huyo mvulana sijui nifanyeje unanishangaza tamu sweetie mimi nakolea unaniliwaza jinsi mambo unavonipea na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nizalia. Oh baby tena
nataka kidogo nipate nipe yote nataka kidogo nipate yote yote nataka kidogo nipate nipe yote nataka kidogo nipate yote yote
umenishika taiti umenibana unanifanya wako sifuru kuti unaponimaliza kwa sauti yako ukinita yani kama diva Cinderella señorita penzi letu limenona nani kama wewe unanifanya minakoma kupata mwengine na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby tena
nataka kidogo nipate nipe yote nataka kidogo nipate yote yote nataka kidogo nipate nipe yote nataka kidogo nipate yote yote nataka kidogo nipate nipe yote nataka kidogo nipate yote yote nataka kidogo nipate nipe yote nataka kidogo
mwana wa sheri toto la mama Nadia eti gera bila chako ni kazu bora cha upinde mgongo hizo staili zimeganda kundi bora upeperushe mikono mauno yake tanga na mvita haya na mwendo na legea sina budi kuwa zimadara ni wako
Napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama text to tango. Niko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kwa mauno yake yakanda, penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi. Piga picture insta ni kuposti. Simiti imekauka roboti.
Mazimongo zaki mambo nijieneze kiwana.
Mwecheza kayamba Yunoni anashanga. Anajua kama ganga. Kariroga kwa muganga. Embe dodo, yamani langu embe dodo. Embe dodo, yamani langu embe dodo.
Kolo, kolo la kolo.
Pale pesa zilipokuja naye akanikwepa.
Nishatumia mpenzi wangu. Nilipona za mimba, akasema siyo yangu. Leo minacheka nao, minakula nao. Ila wananitendea, minajenga kwa, minaimba nao. Ila wamenigeukia, leo nacheka nao, minakula nao. Ila wananitendea, minajenga kwa, minaimba nao. Ila wamenigeukia, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu. Wameniwekea mitego nisisonge mbele. Wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wase. Wanangoja nishuke muziki wase, oh wase. Leo minacheka na minakula nao. Ila wananitendea, minajenga kwa, minaimba nao. Ila wamenigeukia, leo nacheka na minakula nao. Ila wananitendea, minajenga kwa, minaimba nao. Ila wamenigeukia, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu. Cheza kama umepata kazi we. Cheza wakuona umenunua gari. Cheza kama umepata kanyumba we. Cheza kama una pesa za kwako. Roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu.
Hali mbaya.
Nyumbani mwenzangu chakula hakuna.
Hali mbaya.
Nyumbani mwenzangu chakula hakuna. Nasiheta ya kuna muda na tamani kurudi kwetu. Umeni au mitese. Eti kisa kupendwa sana. Imeni zidi mipaka. Marafiki wananicheka sana. Nimevumilia sana kama maji mwanzo kameni zidi kina. Benzi bila pesa pana nimechoka na
ena. Tembe vipi na magumu yangu wewe.
Siwezi.
Yeah.
Siwezi.
Wewe vumilia tu.
Siwezi.
Tembe vipi na magumu yangu wewe. Usijali, riziki mafungu kila mtu ana lake. Tumetoka mbali. Safari bado kidogo baby tufike. Siri zetu zibakie ndani. Usiwape faida majirani. Hata mimi natamani upendezo vimbe mitani. Usinikimbie. Ukiondoka mwenzako nitabaki na nani. Nihurumie. Bada dhiki faraja yetu iko njiani. Uwevumilia tu. Tembe vipi na magumu yangu wewe.
Siwezi.
Yeah. Wevumilia tu.
Siwezi.
Tembe vipi na magumu yangu wewe.
Dubai and I.
Vacation Dubai. Mukila design.
Uko sure.
Gucci na Chanel. Photoshop Mumbai.
Acha acha acha.
Takutriti ufurai. Mukila design. Tembe vipi na magumu yangu wewe.
Siwezi.
Yeah. Wevumilia tu.
Siwezi.
Tembe vipi.
Kinda wangu tulia, usije ukajipa kiwewe. Na kushughulikia, japo ntapata nielewe. Hapa nilipo, japo masaibu najikaza. Bila malipo, upendo wako nipe bure. Mingine bora zaidi yako, sijapata mimi, no. Nimetembea, nimefika mwisho, sijapata mwingi, Hali na mali unipende mie, na kamari kesi ya chana hiwe. Bora ukini vumilia mi, na imani tutafika we.
Majanga ye wa mukame we ulivopiti kama mina wajalanga mama sita we I got a one pack nite commando sipiri 4G whatsapp bila bando wako sitari taya umenikamata unavo shine sio mchafu kama mabata I've never seen kama ulivo mtoto kiuno kama gororo shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha unanipandisha mori kama masai umefundishwa na nani we umetoka udigoni we bigo zako swaga zinachanganya nipeleke mpaka nichizi we
chomeka 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 hiyo mimi achaje chomeka 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 pana mlima kichonga chomeka 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 hiyo mimi achaje chomeka 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 pana mlima kichonga
Kwako niweke mkandarasi, nitajenga daraja la mapenzi. Warukia dhahabu na almasi, ili penzi letu nizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire. Tamu ngari ngari yuani macho kama mnanita Anapendaka ninavyo sakata kanana Mauno ya pwani ya ni Mombasa Kisura waka waka meni kamata Kwenye kiza totoro nitawashata
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo mimi ya chaje Chomeka, chomeka, chomeka Pana mlima kichonga Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo mimi ya chaje Chomeka, chomeka
Is
it true? Umenichagua mimi Kuna fununu Unamuoa yule Let me play the guitar Tubanjuke Tuzunguke mita Tuwalike Harusi itafana Wabambike wale Insukuti love like mayonde No stress baby usikonde Forever love ni kupende Chini na juu pia upande Isi wa skandos kiwe lipoze Roi na kumanjo ni kupoze Tupendane ujanani pia uze Oh
nitakwenda tuvume kajux na Vanessa kwenye media together tunatesa 254 sino kusema let me love you the African way. Nanita mama, nikuite baba, nanita mama, the African way. Nikuite baba, nanita mama, nikuite baba, nanita mama, the African way. Hizi kukuruka kara,
zani misas.
Achana na wale wagombi,
wanuleta siyas.
Niambia, nichangia, kama ninyi mbali kuimbia Ezalita loma kazi ya bolingo Isi waskandoski wilipoze, roi na kumanjo ni kupoze Tupendani ujanani pia uzeni Tuvume kajux na Vanessa, kwenye media together tunatesa 254 sino kusema we the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite baba, nanita mama. Nikuite baba, nanita mama. The African way. Nikuite baba, nanita mama. Nikuite baba, nanita mama. The African way.
You tonight. Let me show you what you're missing. This bad boy kinda loving. Let me give you what you're needing. Make her watch my body rotate. Senorita, mamacita, sweet chocolate, just like Lupita, Valentina, Mona Lisa.
Boys on my DM, they wanna roll it. He say, what's up, Tatiana?
Let me see your best and move, Tatiana.
Na hili penzi kama Beyonce, Jay-Z. Amenipenda kama vile cheesy. Hapa safari yetu imenoga.
Oyo wangu, huyu ameroga.
Jojo ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Si jojo ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Mikono nitainua, magoti nipige Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa
ningekuwa binadamu wanatoa ningekosa.
Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi.
Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale, ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe.
Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa.
Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi.
Si uchawi
ni maombi,
oh si ulevi
ni maombi.
Si kwa nguvu zangu mie
ni maombi.
Si kanadi ya kata
ni maombi,
oh.
Chumbia sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha picha kule kule atapata tabu sana macho mele mele ananipenda sana hakuna pingamizi kwetu hakuna marama kukwetu hatuna maneno kukwetu tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mimweza kuna weza kakupenda zikatai kweli. Don't shazama usinipige kipapai.
Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we,
oh mama.
Ni mimi na wewe, hizi pesa mtafute na we,
oh mama.
Nitafute na wewe, let me call you my India. This love is real, naughty bandia. If I love you, takimbia. Cause my love is real, naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe,
akata moyo kangu mie,
nijipe.
Ukinipenda
sana nijipe,
anijipatie ma.
Nijipe, akata moyo kangu nijipe,
akata moyo kangu mie,
nijipe. Ukinipenda sana nijipe,
oh, na, na, na.
Nijipe.
Give me some love when I'm whining. I
make you look good when I'm shaking. Kenyan girls you've been wanting, I'm the medicine you've been needing. Leo ni dondosha yokote, ni romboso ipepete, ni kipenduo uiteke, halafu juu unibebe. Na yo miguu chini legeza, mikono kando ukitingiza, napenda one love we ongeza, ni udance kando mwangaza. Losele, napenda cheza tu, losele, no money mo, losele, cheza chende wote, losele, uwe, ma, losele, napenda cheza tu, losele, eh, oh, losele, napenda hapo tu, losele.
She's stepping out of the room, looking fine, yeah, yeah. Looking fine, yeah, yeah. I wanna dance with you. Oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out there. Only your hips, so do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Na yomi kuchi ni legeza. Mikono kando, ukutingiza. Tapenda one love way ongeza. New dance style, don't wangaza. Wangaza, wangaza.
Yo sele, na pinacheza tu. Dosele, mo mani mo, dosele, cheza chende wote, dosele, uwe ma, dosele, napenda cheza tu, dosele, eh, oh, dosele, napenda hapo tu, dosele, Nairobi Mombasa. Napenda cheza tu, dosele, mo mani mo, dosele, cheza chende wote, dosele, uwe ma, dosele, napenda cheza tu, dosele, eh, oh, dosele, napenda hapo tu, dosele, dosele.
Vivo Edition.
Kwenye runinga na redio zote miuvume. Sirahisi kwenye Twitter wasemeka radia katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu ndo mwandishi. Sirahisi, sirahisi. Nilifunga safari eti naanza kuimba, nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu zivuke boda paka kule Pemba, ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke, wakanidharau familia nduku watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote, producer chocha ni imbe Lingala na Zalina yombo ote. Sirahisi kwenye runinga na redio zote mivume. Sirahisi kwenye Twitter wasemeka nadia katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi, sirahisi kwenye industry wanatucheza, controversy zilete pesa. Etika nadia na ye yule, mara nmetemwa vile vile. Wengine wavume bila talanta, kwenye picha tako wamekamatwa. Jina tuku walishapata, jehune ungwara. Eti muziki kizungu mkuti, ikinishinda nipige buti. Ama nianze kucheza isukuti we. Tena ya opi sijazoeaga, mini pole wananianzaga. Eti sana nianze kuwaga, haya maneno zilizaga we. Sirahisi kwenye runinga na redio zote mivume. Sirahisi kwenye Twitter wasemeka nadia katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi, sirahisi, sirahisi.
Let me show you my way. If your love is sweet, then show me your ways. Yeah, we're going to go. Baby, ndagala, yeah.
crazy for you, baby boy, I can't deny. If I give you my heart, will you give me a piece of your love? If I give you my heart, will you protect me like a soldier? Minataka nitembe na wewe, unapotaka kwenda tuende. Minataka kuza tu na wewe, na ka familia tujenge. Minataka nitembe na wewe, unapotaka kwenda tuende. Minataka kuza tu na wewe, na ka familia tujenge. For my life is sweet, mwah, let me show you my way. If your love is sweet, mwah, then show me your ways.
Inanifanya mwingine nisione. Nimepagawa, nipedawa. Niwe wenye unafanya minipone. Wakisema nikuwache nitangangana. Kwa jili yako baby nitapigana. Wanaonaga wivu tukipendana. Nekando.
Baby you, me and you. Tushikane pezi nitufike juu. Nina wivu, na wivu. Visa kija nitamfunja migu.
For my life is sweet, mwah. Let me show you my way. If your love is sweet, mwah, then show me your ways. Yeah, wewe njagala, baby njagala. Yeah, wewe njagala, baby njagala. Tamu kama embeka yoto, kutakupa mpaka uzira. Hiyo penzi sila kitoto, utabaki umeni kubali. Taratibu mwana mkunaji. Leo na shake kini kini naji. Joni ongeze, ika mato silekeze. Na uliza ni ongeze, ika mato silekeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo. Come on, it's like a matter.
It's a matter.
It's a matter. It's a matter. It's a matter.
HDJ Wi-Fi Vivo. The bed is so legend.
Sama nani kisani baba. Mwiba kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka. Ikamate mpaka ipo. Vilo na check on the marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Later me and you participate. Joni ongeze, ikamato silekeze. Nauliza ni ongeze, ikamato silekeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Come on,
make that come out to you. Here,
my dear.
You're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
You say that now,
Nadia.
HDJ Wi-Fi Vivo.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefisho yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chapo dondo. Wakati sinadoni kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwa langa ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kurugu shukara kasha kuru kukungu Benila koli meniko mika kutu Ilmeni shikani nesema tumasutu Karibu
baby ya chop tuna nipige mabonjo zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa takanya na wandon takanya raka takanya na wandon takanya raka takanya na wandon takanya raka takanya na wandon takanya raka.
I want your boy with the ghetto loving. It's not the that you say you be wanting. Nita Kenya, Nita Kenya. I want your boy.
DJ Wi-Fi Vivo.
I want your boy.
Daddy is so much.
I want your boy with the ghetto loving. It's not the that you say you be wanting. Nita Kenya, Nita Kenya. Oh no, I don't need a.
You say that you want in my body. Tonight you are touching my body. And you can't be buzzing my body. Squeezing my body. Calling me honey. You say that you want in my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body. Squeezing my body. Calling me
more. Kojojo, bingiri bingiri kama sister yondo. Yani tamu kama pojo. Nime sarenda nyongeze viboko. Shika uchizi na yo kama zize. Takupa kisiri usitangaze. Hapa tupo kazi usilaze. We daddy marinate unipakaze. Unipe mua tena. Pipi nyongeze we tena. Umefanya nimependa. Kini njima kama unanitesa. Ongeza rangi we tena. Damu imechemka tena. Fanya kama sinema. Natoa miguno kinoma.
Vicky Pandes. Haya mapenzi. Namigewa kumegewa. Napewa fudosi. Anite kipenzi. Nalegea kulegea kipiga milunzi. Ananijazia kama kapa we. Ananigeuza kachapati ye. Uyu mwali ya midakana yake we. Lengo mazungu shakisa shamande. Sosa sosa. Akitaka na mungeza sosa.
Sosa sosa. Ukinipota nyongeza sosa.
Sosa sosa. Akitaka na mungeza sosa.
Sosa sosa, ukinipota nyongeza sosa.
Kama unaongezea upoche mi. Napakuwa nongeza sibakishi. Kahani unairamba laini. Mauno nikizungusha katiri. Sosa sosa, akitaka na mungeza sosa.
Ay, sosa sosa, ukinipota nyongeza sosa.
Vila mebeba uno. Nipe nikande, ongeza miku uno. Amisha mashitani zinipande.
Usumi nikawie kidogo. Nikichomua ntakuwacha babaya. Baby you go drive me loco. In love with your body is on fire. Your body is so sweet like coco. Ukinitoko taniacha babaya. Sokota, 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 sokota. Nienyeshe single zawe hoko.
Sosa, sosa. Akitaka na mungeza sosa.
Sosa, sosa. Ukinipota nyongeza sosa.
Sosa, sosa. Akitaka na mungeza sosa.
Sosa, sosa. Ukinipota nyongeza sosa.
Kama unaongezea upoche mi. Napakuwa nongeza sibakishi. Kahani unairamba laini. Mauno nikizungusha katiri. Sosa, sosa. Akitaka na mungeza sosa.
Ay, sosa, sosa. Ukinipota nyongeza sosa.
Sosa, sosa. Akitaka na mungeza sosa.
It's DJ Wi-Fi Vivo. The baddest show maker.
No friends on. Nadia. Hello baby. Oops. Ala nilikose nilimanisha. Hello Freddy. How are you baby? Pressure mchana kutua.
Kila siku wewe.
Kumbile ya mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize. Uniitambo sister anikwaza. Eti shikili uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza.
haki ya Mungu tujiwe.
Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt, young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe. Kama ni noma sana piga kelele.
Leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Ni natesa,
natesa, natesa, natesa, cheza.
Cause leo ni kutesa.
Cheza.
Ni kutesa.
Yeah, kwa mafomu usiku tudon bogi kuzon imewasha kingdom keti mbatu kukon tukuteke kwa chom fenana papa jones nadia hapa ndio don tosipati kufom nasikia ako salon you know me to the bomb club pia imikrom bogi mbaka yangong mebambika na song zile si hu perform rende pia ni wrong niko juu ya nyama ya bama na kachumbari na juu ya diabetes chat weke sukari plan size imetufikishia huko kari yako walevi washanza kulewa wamekali ya flow anasikia form ni kutesa tusimalize kaji do mtatu rudi kalesa wakanesa mavodo bila chesa hakuna kulala tunakesha kufikisha
chesa chesa form ni kutesa chesa na chesa na chesa chesa cause leo ni kutesa chesa form ni kutesa cause leo ni kutesa
shetani huku kwetu lakimono kuniambia yasiri ni tulie mitandani ukweli ukaukimbia eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia nisijitasi akilini ona tunianza bila mapeni na leo tunamagari nimekosa nini jameni tulitakalia marufu Wape story magazeti Matusi pande mbili Kipenzi cha watu jamani Walitupenda sote wawili ila
Lola Yamemwagika haya zoleki Lola
Kutazama kwenye sura Nilo ya ficha Mungu moyoni yoto na yajua Naona ibu Mpaka kwa marafiki zangu Imekuwa chungu Kwa tamaa zangu Nadia ulinipendaga Na mapenzi yalinoga Mindo nilikumwaga Na kuomba msamaha wangu mama
Basi usini ya tibu Kosa tayari nimekubali Acha kuniusudu Kila mali ni mimi mitandaoni Kumbana sasuluhisho mama Tusizidi kupunja mwiko mama Wa mapenzi yetu minawe
Lola
Sasa unanachana nani
Lola
Rudi kwangu mimi
Give my baby some dancing shoes
Selector.
Oh, oh my God.
Alexis on the beat.
Hey, 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 Sikoshua nawe, nawe nawe, sikoshua nawe, nawe nawe, sikoshua nawe, nawe nawe, sikoshua nawe, nawe nawe.
Mahaba, mapenzi mbona sitaki, afadhali nimpende aloniza, sina wapo nita, chichichi mama. Nami chichichi baba, chichichi mama. Nami chichichi baba, chichichi mama. Nami chichichi baba, chichichi mama. Nami chichichi baba.
Sikoshua kama nakupenda tena, ngoja nije pombe nione kama nakumiss. Sikoshua kama nakupenda tena, ngoja nije pombe nione kama
na kuzingua baby umekuwa na option ya kuchagua au imeingia fashion so ijua mana niko kwenye cheni na suwa suwa nimejaribu kuribu ti bado system inakushigu shit feeling zako zenyewe ni za kubu sinika unafuta sigara steam weko pay I do my best na kwenda rest Naonekana nimesha feri test. Naona kinoma noma unanichesa. Kosa sio kosa unashtakiwa kesi. Na mimi bado nakupenda. Bado naona tunaweza kwenda. Na tunayo nafasi ya kujajenga. Channel yetu imeingia jenga.
Kama nakupenda tena. Kwanza ninyo pombe nione kama nitakumiss. Siku shua kama nakufeel tena. Kwanza ninyo pombe nione kama nitakumiss. Siku shua nawe, nawe, nawe. Siku shua nawe, nawe, nawe. Siku shua nawe, nawe, nawe. Siku shua nawe.
Now hear this.
Tembele. Kama alivoimba yule msafi tende pole pole. Nimejitoa kwa hiari, misamiati ipo tayari. Nikupe mapenzi hatari wewe. Najua kutunza vikali, nikupende kwa hali na mali. Siku zote mie nikujali wewe. Iwe ni kesi, niko radhi niwe mfungwa. Iwe ni kesi, kama kupenda ni hatia. Iwe ni kesi, iwe ni kesi, iwe ni kesi, iwe ni kesi.
Sedo.
Nile nyimbo za zamani tulichezanga bolingo na ngai. Ndoto zetu za ujana ni twende harusi kule Dubai. Niwe diva ki Afrika kama yule Nadia Buari. Nikupende nikutunze hadi mwisho wa hii safari. Wapo wengi walopanga foleni ila chaguo ni wewe. Wasinje nikora kama yule nikabaki kuwa na mwewe. Nimejitoa kwa hiari, misamiati ipo tayari. Nikupe mapenzi hatari wewe. Najua kutunza vikali, nikupende kwa hali na mali. Siku zote biari kujali wewe. Iwe ni kesi, niko radhi niwe mfungwa. Iwe ni kesi, kama kupenda ni hatia. Iwe